lene kela chikochi na bomuntu elo kuluse lo kwalesa na bomuntu naima
upwe chalene kela kuchi na bano mweo
naima
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 kuluse lo kwalesa
chalene kela
chalene kela
chikochi na bomuntu
naima kuchiku kuchakwe
chalene
Naima, 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 Palye subilo muntu lya pwa epole salanga makaya kwe na mono bukulu wenu na mono busuma wenu alale so youtube pa wachishinka mweba na bakwalesa Titikishwe na mafya ya pano bachalo Imwe yawe muli ngwela ya ndi lyonse Imwe yawe muli subilo lyandi shita yonse Fishi na lasa kama na muli na ine